Injineer Cabdisamad Xuseen Cismaan, oo ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacadda Jokey faraceeda magaalada Beledweyne, ayaa soo bandhigay barnaamijyo loogu talagalay ururinta xogaha muhiimka ah. Barnaamijyadan ayaa waxaa isticmaali kara goobaha waxbarashada, bangiyada, iyo maqaayadaha, kaasi oo ay u ilaalin karaan xogahooda. Injineer Cabdisamad Xuseen Cismaan ayaa raadiyo Beerula ugu waramay barnaamijyadan iyo sida ay u shaqeeyaan.
Bismillah, magacaygu waa Cabdisamad Xuseen Cismaan, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata Jaamacadda Jokey faraceeda magaalada Beledweyne.
Management system iyo school management system iyo restaurant management system, maxaa kugu dhaliyay inaad saddexdan barnaamij aad soo saarto?
Waxaan sameeyey barnaamij bangi management system, sidoo kale restaurant management system, iyo barnaamij kaloo school management system. Waxaan isticmaalay programka la yiraahdo HTML, CSL, CSS, programka la yiraahdo visual studio, barnaamijyaha aasaasiyaadka leh waana ku guuleystay.
Howlaha uu qaban karo applicationka lagu magacaabo school management system, bal sharaxaad buuxda niga sii.
School management system wuxuu qaban karaa barnaamijka ardayga diiwaangelinta, la socodka lacagaha uu bixiyo, sidoo kale diiwaangelin registration iyo xog kaydin ardayga maadooyinkiisa uu dhigto, imtixaanaadka, waxyaabo badan oo qabta barnaamijkaas. Wallaahi faa'iido aad u buuxda uu leeyahay, sababtoo ah waa barnaamij lagu kalsoonaan karo, waa barnaamij ardayga xogtiisa u kaydinaysa.
Intaa ugu jirtay soo saarista barnaamijyada noocyadoo kala duwan sida school management system, bangi management system, iyo restaurant management system, ma jiraan caqabad kala kulantay?
Wallaahi wax caqabad ah oo iga hor imaadinyo ma jirto. Waxaa igarab taagnahay sidoo kale macalimiin hufan oo khibrad u leh barnaamijyada programming-ka. Anigana waan ku dadaalay, waana ku guuleystay. Halkan waxaan ugu mahadcelinayaa ugu horeyn Allah subxaanahu watacaala, marka xigta waalid, labada waalid, waa waalidkii i dhalay iyo waalidkii oo wax i baray.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool arday badan oo leh hal abuur, kuwaasi oo wax badan ka bedeli kara sida loo kaydiyo xogaha muhiimka ah.